poe tena, jua limechomoza, namshukuru Mola. Sina samani tena, kila kona kusemwa, kisa sina baba la mama, ndo ninyanyaswe.
Kim.
Aye, Bobby.